suma desi won benu bes ci dunya dina xoli may yobale ak man ak li may bayyi fi ci aduna na taxawam sama fulla ak fayda sama lamin dara du ci genn dudul balate suma desi won benu way ci dunya suma desi won benu way ci dunya suma munona wax ben wax aduna bi ñep dal di may jeli su way wone am day saat ba ñep di ko ye ñom dal ci seen yaram mo suma desi won ben way ci dunya.
If I had just one day left to live, would I take or would I give? Would I stand upon a mountain without missing on my lips?
Someone this one that best to the young.
If I had just one tear left to cry.
Adina bin Abdal di may jali suway mo ne am day saan ba ñëpp di ko yeeg ñoom daal ci seen yaram mo.
If I had just one song left to sing.
One day left to live.
Suma desi won, benny bes, chedun.